إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مغانا بانجي منا حبيبتي وبني نازي أبارونجي حياكم الله وحفظكم الله وسلمكم من كل سوء ومكروه سب الله سبحانه وتعالى وتأسي بجزو بيه أبيدينغ أبارونجو سيزا الدنيا يمون الدين تجينا ماسو نوكسو ميكتابو أبشي أبيباني nga ku mulundi gwetugenda genda butereevu ku kitabo kino oluvannyuma lw'okubeera nti omulundi ogwaggwa twakitandikawo katono ne tubaako ensonga ze twagaziyaako ezikwatagana n'omubuze ayitibwa Anasi Kaliisa. Nabwekityo olwaleero barakallahu fikum tugenze ku mutwe ogugamba nti Abashiya basiraamu abakafiri, mu Luwarabu omutwe guno ogugamba nti amusilimunahum amukufar, basiraamu abakafu. Agamba bw'ati omuwandiisi waffe, agamba nti bw'oba osomye bulungi ekitabo kino okuva ku ntandikwa, sisuubira nti olinamu akakunkuna konna mu kuba nti Abashiya bakafiiri ab'olulango abatalina mugabo gwonna mu busiraamu. Walabye ezimu ku fatawa z'abamanyi b'obusiraamu ab'ebitiibwa nga bakkaatiriza obukafiiri bwabwe. Mu kifo kino nkuleetedde nsonyiwe katono, mu kifo kino nkuleetedde ebigambo by'abamanyi ebikkaatiriza nti abamanyi b'obusiraamu tebalina njawukana ku bukafiiri bwabwe, toyawukana ku kwegatta kwabwe n'ozuukirira mu kibinja ky'obote neehitira ne Firawuna n'abakafiiri abalala. Agenda maaso agamba nti abamanyi b'obusiraamu bakyegattako nti Abashiya barrafidha bakafiiri, teweerabira nti twakulaze waggulu nti barrafidha be bayitibwa olwaleero Abashiya. Okwegatta kw'abamanyi kuno ijima tekukulekerayo bbeetu lyawukana ku kwegatta kwabwe, kubanga okimanyi bulungi nti abamanyi kasa beegatta ku nsonga tewali akkirizibwa kujawukanako kubanga tebeegattira ku bubuze, nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba. Hadithi najikusomera omulundi ogwaggwa, yagamba alayhi salatu wassalam, la tajitamiu ummati ala dalal wa yuhassinuhu al albani rahimahullah, umma yange teyeegattira ku bubuze. Bw'olaba abamanyi b'obusiraamu beegasse ku nsonga, manya nti obwo bulungamu, tobaawukanako munnange, kubanga okimanyi nti enkizo mu kumanya ebeera nkizo mu kutegeera. Omuntu aba akusinga okumanya ekintu kitegeeza nti aba akusinga okukitegeera, aba akusinga okukitegeera. Omusawo bw'aba akusinga okumanya ebifa ku mutima, kiba kitegeeza nti bw'ogendayo n'otuula waali n'agamba nti omutima guno guli bwe guti, omutima gukugamba nti anti yansinga okutegeera ebigufaako. Nabwekityo abamanyi b'obusiraamu abo basinga abantu bonna abasigadde okutegeera, babasinga okumanya ebifa ku Allah, babasinga okumanya ebifa ku bubuze n'obulungamu. Kati bwe beegatta ku nsonga nti buno obuze, aye tufubutuke eri n'ogamba nti kakati nze nawulidde Abashiya nga baneŋŋaana Amerika, nawulidde Abashiya nga bakoze omuzinga ogw'omutawaana ne bagamba bagenda kukuba Amerika, ate Amerika ebonyaabonya obusiraamu. Manya nti nno ggwe omusiraamu baulamu b'obusiraamu babeera beegasse ku nsonga nti bano bakafiiri, ggwe omusiraamu oba wakati bwako ogamba nti then singa wabaawo olutalo wakati wa Iran n'Amerika lufaanana ng'olutalo wakati wa Bufalansa n'Amerika, abakafiiri n'abakafiiri babeera basinkanye. Oyo yenna atambulira ffe mu kitabo kino akimanyi bulungi nnyo, nti enzikiriza zokka ze twakalabako zimala butereevu okubeera ng'abantu bonna tebasobola kubeera nga balina akatonyeze k'obusiraamu bakaafu ab'olulango. Naam. Agambye muganda waffe nti n'olwekyo oyo yenna asigala ng'abuusabuusa mu bukaafu bwabwe amanye nti ali ku bulabe bw'amaanyi nnyo mu ddiini ye, akimanye nti mu bintu ekkumi ebifulumya omuntu mu busiraamu mwe muli okubuusabuusa mu bukaafiri bw'omuntu ategerekese obulungi obukaafiri bwe, na bwekityo ayanguwe atereeze enzikiriza ye nga malayika tennamuggya mu mwoyo. Ku nsonga eyo omumanyi w'ekitiibwa ennyo Muhammad Abdulatif Ali Sheikh yagamba nti faman tawaqqafa fi kufurihim wartaba fihi, omuntu yenna ayimirira n'aga nti aa nze siyinza kugamba nti basiraamu wadde ogamba nti bakaafiiri, ekyo bayita attawaqquf. Attawaqquf ono sheekhi gwali mu kwogerako, ono sheekhi gwali mu kwogerako wano tagamba nti abashiya basiraamu aa, wabula yagamba nti mu butuufu nze ndi undecided, siyinza kugamba nti bakaafiiri wadde ogamba nti basiraamu. Kati wuli ennamula y'oyo omale weenoonye ate ggwe agamba nti basiraamu mu butongole, omale weenoonye ate ggwe oli luddawa. Yagamba ti faman tawaqqafa fi kufurihim wartaba fihi, omuntu yenna abuusabuusa mu bukaafiiri bwabwe n'agaana okubakaafuwaza n'agatiiza embuusabuusa, tagambye nti basiraamu tabalwanirira nedda, naye yartaabu fi kufuri ashiya arrafida, abuusabuusa mu bukaafiri bw'abashiya. Agamba omanyi ow'ekitiibwa ti fahuwa jahilun bihaqiqati ma jaat bihi rusulu, omuntu oyo abeera mu abo abatategeera ddala ekyo ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala kye bajja nakyo bwe busiraamu. Tategeera busiraamu, tamanyi mulamwa gwa ddiini eyo, tamanyi bannabbi bwe baalwananga n'abakaafiiri baabanga babalwanyisa lwa kukola ki, lwa nsonga ki? Baabalwanyisanga lwa kaafu wali Allahu subhanahu wa ta'ala, baabalwanyisanga kubeera nti Allah asinzibwa yekka, baabalwanyisanga kubeera nti eddiini yonna ebeere ya Allah, ekitiibwa kibeere kya Allah. Kati bw'owulira oli ng'ava eri omushiya n'agamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti inni alaitu ala nafsi, mazima ddala nze neerayira alla udkhila annaara man ata'a aliya wa in asaani, neerayira okubeera nga sigenda kuyingiza muntu muliro ebbanga lyamala ng'agondedde Ali nze ne bwanjeemera. Nti Allah yeerayira obutayingiza muntu muliro yenna agondedde Ali ne bwabanga ebya Allah tomubuulira. Wa alaitu ala nafsi era ne neerayira an udkhila annaara man asa aliyan wa in ata'ani, era Allah ne yeerayira nti ajja kuyingiza omuntu omuliro amusonseke mu muliro oyo yenna alijeemera Ali ne bw'abeeranga ebya Allah byonna abitadde mu nkola, yeekuumye ensalo za Allah, afuddeyo ku Allah. Njagala otunuulire obukaafiiri bw'abantu bano abashiya. Statement eyo gyuwulire, ddala ddala ani wakitiibwa ku mulala, Allah oba Ali? Bw'abanga Ali wa wansi ku Allah, kijja kitya okuba nti okugondera owa wansi kwe muli sefute wadde ojeemedde wa waggulu? Bujuliza obwenkunala obulaga nti balaba nti Ali naye mutonzi ali wali wabbali, kubanga abakubeera nga Ali ali wansi wa Allah baali badde bagamba nti agondera Ali aba agondedde Allah, ajeemera Ali aba ajeemedde Allah. Nga bwe tugamba ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti agondera nabbi aba agondedde Allah, ajeemera nabbi aba ajeemedde Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, nga Allah bwe yagamba surati Nisa. Naye bano nedda bagamba nedda,
gwene bwogondera Allah kasoje mira ali oli wamuliro ali ko bogera kani nabbi la sahaba mba sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam nira ba kaifa allahu wa ghalaw fi wa rafa'uhu ila tilka al manazil ar rafi'a allati la taliqu illa bi rabbil izza wal jalal la bengere je ba musitura ne babuke ensaro ne muteka mu kifeke yawli dallahu subhanahu wa ta'ala ne kituka nokubedanga Allah kumujia mina tichina buzibuka sogondi la ali. Inna hazzandaka. Wal ilahad. Bukafiri obweyo lefu. Obuli mchivinja chino. Kakati. Chakugambi umanyi ono. Owe chitibu antu wartaba fihi. Famanta wakafa fi kufurihim. Wartaba fihi. Oye naga matizi. Wallahi ndi undecided. Nzebina miyo kusara ho. Simanyo wa kafiri wa siwa kafiri. Bimbu sabu zizambu. Umutu hayo kile chikabi fana kwa ishtoka cho ulide kwa ali. Agamba ummanyon wechitiba al-Sheikh Abdul Latif. Rahimahullah rahmatan wasa. Umkwa manyabani la banajid. Yagan fahuwa jahilun. Bihakikati majaat bihi rusulu. Oya manyenti alimuwa bata tigiri lako dala muramwa guaba nabbi. Bajja korachi. Ebi ebi tawu. Biola pa Qur'an inji. Bili muchi. Banabbi dawa yabu. Yali dawa chi. Wachi jana weri wachi omuliro weguli kyavaga matu wanazalat bihi alkutub mwana watu tamanyi mulamwa kulimbita beyo ebi Allah biyas Qur'ani mulamwa chigweliko kugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala kuberanti Allah tagatibwa ko chindu chonna kuberanga ebiragiro bya Allah biberanga bifanana biberanga Allah subhanahu wa ta'ala bwayagala naye oyinna amanye zikiriza za bakafiri abo abashia nasigalanga abusa busa muzo amanye ntino tategerira ko ddala mulamwa gwa dini y'obusilamu tamanyi mulamwa gwa bitabo Allah biyassa chavaga man fali yuraji dinahu kabla hululi ramsihi nabwe kityo ayangwe yirwane ko azuko seddini afune integere y'obusilamu entufu nga akadde tekannamu gwako ibigambo bino bisingane mu dola asaniya omujalladi ogwo munana peji ya bina mwatano faman tawaqqafa fi kufurihim oyenne yekeka okubaka afuwaza wartaba fihi nabu sabu sambuka fi bwawe fahuwa jahilun bihaqiqati ma jaat bihi ar-rusulu abata manchi nyusike dini echo Allah chiyatuma nacho ababaka wanazalat bihi al-kutub era chiyassiza ebitabo falyuraji dinahu qabla hululi ramsihi ayangwatire zeddiniye ngakadde tekannamu gwako agaba bwati omwandisi waffe agaba nommanyi owekitiibwa ennyo ayitibwa Abu Hamid Muhammad al-Maqdisi Allah musaasire oluvannyuma lw'okuwandika ku nzikiriza z'abashiya ez'enjawulo ezimansukako ensasi z'obukafiri yagamba nti la yakhfa ala kulli dhi basiratin wa fahmin la yakhfa ala kulli dhi basiratin wa fahmin minal muslimin cheyo le kaburungi elibuli musilamu yenna tegeero obusilamu anna akthara ma qaddamnahu fil babi qablahu min aqaid hadhihi at-ta'ifa ar-rafidha ala ikhtilafi asnafiha cheyo le kaburungi elibuli musilamu ategeero obusilamu nti ebisinga obungi kwebyo byetukulaze mu mulyango ogwo gwe mabega mu nzikiriza z'ekibinja kino ekyaba rafidha abashiya min asnafi ala ikhtilafi asnafiha kufurun sarihun byetukulaze mu mulyango ogwo gwe mabega mu nzikiriza z'ekibinja kino ekyaba rafidha abashiya mu bika by'enzikiriza ezeja uro kufurun sarihun bukafiri obutongole wa inadun maajahalin kabihin la yatawakafu luwakifu maatakfirihim agamba cheyuli kaburungi elibuli musilamu ategero musilamu ntiyevi singo obungi kwebe tukulaze muriango gogwe mabiga muzikize chilinja chinechaba rafidha abashia mubikabye enzikiriza ezenja uro bukafiri obutongole no kukuba ekifuba kumazima nga kuogase n'obutamanya obubi nga kuogase n'obutamanya obubi kyava agenda maso naga la yatawakafu lwakifu maa takfirihim la yatawakafu alwakifu maa takfirihim atunulira enzikiriza zaabwe tayinza kulonza lonza n'atabalamulako bukafiri walhukumu alayhim bilmuruqi min dini lislami wa dhalalihim tayinza kulonza lonza n'atabalamulako bukafiri n'okuba nti babuze abali wabweru w'eddiini ey'obusiraamu ebigambo bino ebyekitiibwa ennyo bisingani mu risala yatuuma nti risala fi raddi ala rafida li abi hamid al maqdisi peji ya bikumi bibiri peji ya bikumi bibiri nkudyamu ebigambo bino agambye nti la yakhfa ala kulli dhi basiratin wa fahmin min al muslimin anna akthara ma qaddamnahu fi al bab qablahu min aqaidi hadhihi at-ta'ifati ar-rafidati على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف مع تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام وضلالهم أقام تشيو لك برونج تشيو لك برونج إليب لمسلام أتجيرو بسلام تيبي سينغو برونج كويبيو بيتوكو لازي ممريانغو أوغو ogwe mabega munzikiriza z'ekibinja kino ekyaba rafidhu abashiya mu bika by'enzikiriza ez'enjawulo bukafiri obutongole n'okukuba ekifuba ku mazima nga kwogase n'obutamanya obubi atunuulira enzikiriza zaabwe tayinza kulonzalonza n'atabalamulako bukafiri n'okuba nti babuze abali wabweru w'obusiraamu nam agenda mu maaso muganda waffe agamba ti ye bannange obayita otya abasiraamu nga bo bennyini nnyini bakirangirira lwatu nti si baganda baffe era nti omutonzi waffe Allah si ye mutonzi waabwe era nti ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ye nabbi waabwe wulira omumanyi waabwe gwe bagulumiza ennyo Ni'matullah al-Jazairi bw'agamba njagaluliza ebigambo bino ebigambo bya Ni'matullah al-Jazairi byawandiika mu kitabo kye kiyitibwa al anwar an-ni'maniya omujalladi ogwokubiri peji ya 279 wulira ebigambo bino ebyenyinyalwa omukulu ono omushia rafidhi biyayogera yagamba nti lam najitami' ma'ahum ala ilah wala nabi wala ala imam tetwegatta nabo ategeeza baani abasunni byayayogerako tetwegatta nabo abasunni ku mutonzi amakulu omutonzi w'abashia siye mutonzi waffe abasiraamu nagamba nti wala nabi wadde okwegatta nabo ku nabbi amakulu nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ye nabbi waabwe n'agamba nti wala ala imam wadde okuba ntwegatta ku imam lwaki anti ffe abasiraamu tugamba nti bannabbi beebokka abasibwako obubaka bannabbi beebokka abasibwako obubaka bannabbi beebokka abakuba abatagwa mu mazambi abasigadde bonna bagoberezi bannabbi bantu ba bulijjo imaani zaabwe zisobola okubeera waggulu zisobola okubeera wakati zisobola okubeera wansi yenzikiriza yaffe yagamba atya agamba nedda lam najitami ma'ahum ala ilah wala nabi wala ala imam ifa abasiraamu tetukkiriza ba imam asulan tetulina tubasanga mu qur'ani wadde mu hadithi wabula buli yenna ejo oluvannyuma lwa nabbi mugoberezi wa nabbi imma wakitiibwa nnyo nga basahaba oba wakitiibwa nnyo nga batabi'i baulama batabi'i wahakadha okutuusa ku mulembe gwaffe guno ng'abasiraamu baawukana mu levo za iman naye nga bonna bali wansi wa mubaka wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu butongole kakati ono agamba tetwegatta na basunni ala ilah omutonzi w'abasunni amakulu abasiraamu si ye mutonzi waffe ne nabbi w'abasunni Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nabbi w'abasiraamu si ye nabbi waabwe abashiya wala ala imam wadde okubeera nti nno twegatta ku imam agenda kunyonyola ensonga eno ogiwulire bulungi wulira omubuzo ono n'agamba nti wadhalika annahum yaquulun olw'ensonga nti bo abasiraamu abasunni bagamba nti
inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyahu. Olwenso ngati baba suni bagamba anti omulezi wabwe yoyo nabbiwe aitibwa Muhammadi. Ulile nsonge eno. Inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyahu. Olwenso ngati bo abasilamu abasunni bagamba nti mazima ddala omulezi wabwe yoyo nabbiwe aitibwa Muhammadi. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakrin. Atenga khalifa we oluvanyuma lwe ya Abu Bakari. Amakuru abasira mbaga amatiyadira nabbi mbigere nga ye khalifa we eyamudira mbigere nga yagwanda okudda mbigere ya Abu Bakari. Agamatu wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb wala bidhalika an-nabi bal naqul inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakrin laysa rabbana wala dhalika an-nabi nabiyuna. Njagaluriye bigambo bino subhanallah. Agamba nti atenga khalifa amakula abasilamu atenga khalifa we oluvanyuma lwe ya Abu Bakari. Kataka nti so atefe abashia tugamba nti oyo mulezi si mulezi waffe era yo noyo nabbi si nabbi waffe era tugamba nti omulezi eyalina khalifa wa nabbi wenga ye Abu Bakari si mulezi waffe noyo nabbi si nabbi waffe noyo nabbi si nabbi waffe. Njagala otunuulira abakafiri bano engeri gye making olusalo salo wakati waffe nabo nga lulikiriya bulungi nnyo bone balaga nti bali ku ddiini ndala naffe tuli ku ddiini ndala n'osiŋŋaana omusiraamu ng'akikiitanuga nedda tuli mu ddiini emu. Wallahi nga bakyatula abamanyi baabwe abasingira ddala okubeera abanene abakafiiri ab'olwatu ng'ono ne Imatullah al-Jazairi n'akyasanguza ne bakisattwala mu bitabo byabwe ne bakitambulyako ebbanga lyonna omunasigala ng'akikiitana nti abo baganda baffe basiraamu. Agamat la najitami ma'ahum ala ilah wala nabi wala imam. Tetwega tanabo ku nabbi wadde ku imamu wadde ku mutonzi. Nawe ensonga ze nagati kubanga abasiraamu bagamba nti nabbi waabwe ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ate khalifa wa nabbi waabwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yadde mbigirebe ya Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu. Baga amati haa fuyusimu lozi waffe afana kubwatyo. Wanahan la naqulu bihadha nabi bal naqulu inna rabba alladhi khalifatu nabiyihi Abu Bakari laysa rabbana wala dhalika nabi nabiyuna. Saate fafashia tuga ambanti oyo mulezi simu lezi waffe era noyo nabi si nabi waffe era tuga ambanti omulezi yalina khalifa wa nabi we nga ya Abu Bakari simu lezi waffe noyo nabi si nabi waffe. Fanaudhu billahi min mujibi ghadabihi sallallahu subhanahu wa ta'ala atutase ebintu ebikakasa ku muntu obusungu bwe bano wallahi baliko la'na zowe kitu wallahu subhanahu wa ta'ala baliko ebikolimo bya Allah baliko obusungu wallahu subhanahu wa ta'ala bakafiri abolwatu okujjako eriyoyo alina eddiini eyagenya naye obubeeranga eddiini nga nnamu daladala ng'obusiraamu obulimu ng'otegera ky'olimu abafaanaganako bwe batyo toyinza kubuusabuusa mu kubeera nti nno bakafiiri abeeganye omutonzi w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kubanga wallahi mbalayirira Allah nti nabbi waffe ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallama neyamuddira mbigiri ya Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu nga khalifa we radhiyallahu ta'ala anhu nekuddako al-Faruq nekuddako Uthman nekuddako Ali abo bonna baabitiibwa basahaba batusinga okutegeera baabeegattako nibagamba bano babeera batukulembera ne abateeka mu oda ne kibeera mu nzikiriza ffe abasiraamu nti enkizo y'abasahaba bakhulafa abo abana efaanana ng'enkizo yaabwe mu kubaarenjinga. Amakuru basahaba baakiraba nti Abu Bakari yabasinga ekitiibwa ne bamukulembeza, Umaru yabasinga ekitiibwa oluvannyuma lwa Abu Bakari ne bamukulembeza, Uthumani yabasinga ekitiibwa oluvannyuma lwa Umaru ne bamukulembeza, Ali yabasinga ekitiibwa oluvannyuma lwa Uthumani ne bamukulembeza. Tartibuhum fil khilafa tartibuhum fil fadli
katartibihim fil khilafa ensenge kayabwe mubitibwa nenkizo ifana nyaddala ensenge kayabwe mubukulembeze bwabwe ngaba sahaba bwe bajikola agena maso mwali sofaga man subhanallah oyo baba dalanga muganda wo munzikiriza oyo ne matullah aljazairi oyo dala bwabanga muganda wo munzikiriza manyantolina busilamu manyantolina busilamu agena masa kama tuwa magu wa mukiriza yategeere dini muntegeere ntufu yagwamo olwewewo olwekeka yagwamo olwewewo olwoleka enzikiriza eyoluzzi yakozimba ekwatiwe entengereze okulangirira obukaafiri ku bashiya abenyinyalwa abibagadde obukaafu obweyolefu wesimye nnyo okuba n'enzikiriza entuufu enywevu saba nnyo Allah azza wa jal ajikukumire era ajikuttireko. Naam, biidhinillah subhanahu wa ta'ala tugenda komawo olwaleero tujja kutandika kumutwa kugamba nti okwegatta kw'abamanyi ku bukaafiri bwabwe baadhu man naqala al ijma على كفرهم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.